Radio Pulpit, 657 AM.
Kolo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane mlalele ngithatha leli thuba ngikubingelele ekuseni kungolwesihlanu lapho sithi khona mphatlalatsane mlalele enginethemba ukuba uNkulunkulu usaqhubeka nokubusa impilo yakho ngalolu hlelo kanti futhi ke siphinde sibonge nakubahle nhlapho ukusibusa ke ngalolu hlelo sikhuluma ke ngencwadi mlalele yabaseRoma ebhalwe umpostoli uPaul kuleviki lendlule siye sabona sana Paul ukuthi kahle uPaul lo ungubani siyakhumbula ukuthi ke siyasachaza ukuba igama lakhe bekuSaul owathiwa emva kuka Saul inkosi yakwa Israel ngakho ke saphinde sachaza sathi ke uvela esizweni sako Benjamin engumJuda enjalo uSaul ngakho ke uma sekwenzeka ke imanga eyithize empilweni yakhe mlalele eseshumayela kivangeli igama lakhe laseliguqu lwake mlaleli ke lathiwa ke uPaul ngakho ke uPaul okuchaza ke phela ukuthi ke uba yilunga noma isakhamuzi saseRoma mlalele njengalokhu ke kubalulekile ukuthi ke ekwazi ke nokushumayela ke kule bandla lakubaseRoma ngakho ke siyakhumbula ke futhi ukuthi ke uPaul wazi ke isiko lamaJuda aphinda ke azi ke nesiko lamaRoma kanti ke yindoda eyazalelwa efamilini ke edla izambane likapondo mlaleli ngakho ke sibo uNkulunkulu ukuthi ke ekudleni kwakhe izambane likapondo akazange abukele phansi ivangeli kepha ke wahlushwa wahlupheka ngenxa yevangeli mlaleli namhlanje ke kulabo bantu abadla izambane likapondo kuba nzinyanyana ukubafinyelela ngenxa ukuthi babuka ukuthi uhamba ngani ugcoka ini uphila kanjani ngakho ke bafuna ke lawo ma type up futhi ke nakulezi zinsuku sekunaleso silingo mlaleli samabandla abandlululayo ufica ukuthi ke lelo uvela ubona ukuthi leli laba ibandla leli lalabo abadla kusale mlaleli bese ke uyabona ke kulela kabandla ke ibandla ke abadla imbuya ngothi sekuyilezo yilingo ke mlaleli nalabo abadla izambane likapondo sebayikhukhumeza ke nabo abafuni ukuhlanganyela ke nalabo ke abadla imbuya ngothi abaye baze bachaze ke futhi ukuthi ke ukudla imbuya ngothi isiqalekiso mlaleli ke baze bagijime bavele ke bafunde namanye amavesi ke azosutha lento le yibona bayishoyo kodwa ke mlaleli akulona ivangeli ke lelo siyambona ku uPaul akazange abandlulule muntu mlaleli wayeshumayela kubampofu ephila nabampofu ephila njengalokhu nabo abampofu bephila aphinde futhi ke akwazi ukushumeleke nakulaba abacebile mlaleli ngenxa ukuthi ke ubalanced impilo yakhe ibe balanced mlaleli uye wasebenzisa ukuhlakanipha ukuzithoba nokuphila kahle kwangathi ke singamfuza uPaul mlaleli ke thina ke abanye ke siyeke ukuyikhukhumeza singabi nendaba nabantu ke abaswelayo abadla imbuya ngothi ile ndoda ke umpostoli Paul esikhuluma ke ngayo ke mlaleli indoda futhi eyayifundile mlaleli kakhulu kungakho ke uzwa baye baze bathi ke kwangathi ke ubeguliswa uphambaniswa ile mfundo yakhe ngithi futhi ke mlaleli naku kunjalo futhi ke masemabandleni athize kukhona ke labo abafundile mlaleli bengenandaba nalabo abangafundile kanti futhi baze basho ukuthi ke uNkulunkulu akasebenzisa umuntu ongafundile cha mlaleli ivangeli ivangeli labantu bonke mlaleli ufundile awukafundi ngakho ke uma siphila evangelini kumele sazi kamhlophe ukuthi ivangeli liaccommodate bonke abantu akudingeki ukuthi uzubabukele phansi ngikhumbula umfundisi owangishumayeza enkosini owathi bekuthi nanoma evakashele abanhlwempu bamthelela itiye nanoma elinephela bengalibonanga bona ubenza sho ukuthi uyaphuza leyo tiye leyo bese shiya iphela lahlelele ukuthi bangaboni ukuthi benze iphutha ngoba kwesinye isikhathi umuntu uthi hey wena uyabona ukudelela itiye elinephela cha mlaleli ubezama ukuzuza bonke abantu ngendlela efanele Kepha namhlanje kunjani emabandleni ethu umlaleli? Kunjani emabandleni ethu sikhuluma nje? Kwathi uNkulunkulu angasiza ngimlaleli sibuyele kulela vangeli ekuyilona labelishumela uMpostle Paul elashunyele amadoda asizuza sizuzela ke enkosini. Siyachubeka ke umlaleli. Yile ndoda ke beyifundile uMpostle Paul kodwa wakwazi ukuhlangela nabo bonke abantu ngenxa ukuthi ke azi kamhlophe ukuthi ke uNkulunkulu uthanda wonke umuntu. Ake sifunde ke mlaleli kwabaseRoma chapter 11 ngisithi uqala ke ukufunda lapha ke kuverse 11 Romans chapter 11 sicala ukufunda lapha ke kuverse 11 ngakho ngithi bakhubeka ukuba bawe na cha nakanye kepha ngisiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe ukubavusela umhawu. Usiyabona ukuthi indoda le engumpostle Paul inomoya kaNkuluNkulu. Ayisho ukuthi inomoya kaNkuluNkulu kepha ke izenzo zayo zibonisa ngempela ukuthi ke unomoya kaNkuluNkulu. Ngoba phela kuyenzeka ukuthi ke uthi unomoya kaNkuluNkulu kepha izenzo zakho zingabonisi ukuthi unomoya kaNkuluNkulu. Kube wena oshoyo ukuthi uholwa umoya kaNkuluNkulu kepha izenzo zona zingabonisi. Lana ke uMpostle Paul usezama ukubalansa ke amaJuda nabeRoma. La ukhuluma ke kubazizwe. Usethi ke phela amaIsrayeli akhubeka ekukhubekeni kwabo notise ukuthi kumele bawe kepha bakhubeka ukuze ivangeli nalo lifinyelele kithina esingabezizwe. Kungakho umlaleli akumelanga siqhatshe ngalokho kepha kumele simbonge uNkulunkulu ukuthi ke ivangeli lafinyelela even nakithina esingabeziswa. Hayi njengalabo abazothi hayi ke ngoba uJesu ngumJuda cha thina sifanele kepha iBhayibheli lithi ke la uMpostle Paul sethi ke ngakho ngithi bakhubeka ukuba bawe na uyabuza uMpostle Paul bese uyaphendula athi ke qha na kanye kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe ukuba vusela umhawu. Verse 12. Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe ngokuncipha kwabo kuyingcebo yabezizwe pho kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo. Verse 13. Sekhuluma ke nabezizwe sethi ke ngikhuluma kini nina bezizwe njengokuba mina engingumpostoli wabezizwe ngidumise ukukhonza kwami. Verse 14. Ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu abenyama yami ngisindise abanye kubo ngokuba uma ukulahlwa kwabo kungukubuyiswa kwezwe ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na uma ulibo lungcwele nenhlama injalo uma impande ingcwele namagatsha anjalo kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha wena ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyelwa nawo impande yamafutha yomnqumo ungazigabisi phezu kwamagatsha kepha uma uzigabisa akusiwo othwele impande kepha yimpande ethwele wena. Usiyabona ke la usizama ke ukubonisa ukuthi ke ukuzikhukhumeza akumele siyikhukhumeze mlaleli. Nanoma ungahamba nge-private jet, nanoma ungahlala kwanokwenda wena ezithize, kepha uma ufinyelela kwabampofu phila nabo mlaleli kuleyo level yabo mlaleli idla lokho bona abakudlayo nawe ungathi hey ayo bona lokho angikudloyi kwasha kwacima sibazuzele enkosini ngoba ivangeli elabantu bonke. Manje la uMpostle Paul kule ncwadi yabaseRoma uyasifundisa ukuthi ke ukubaluleka kwevangeli kubaluleke kakhulu umlaleli. Usibonisa ukubaluleka kwevangeli. Ungakho uMpostle Paul athi ke konke ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Ake sithi ke kuma la umlaleli sizoqhubeka nale ncwadi yabaseRoma ivikelizayo. Ngiphinde ngithathe ke intambo ngiphindisele kubahle bahle intambo sekuyezakho babaye lapho ekhaya umlaleli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM. Download our app.
now and listen to us wherever you go. Available in the App Store and Play Store.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button, or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.